mukwano zeno yomwana twafuna obuseera obunyuma obujjuda amapenzi twesubiza tibuli omwa ibeerawo okulwa munne tibwendi bomulwadde oli nyenge yange bombo ninywako tibwendi bomuyomuta oli mpanga ku girasi y'amazzi twesubiza tinakasente tulikagabananga oliba n'omutwalo wakiringo mpaako bbiri bitaano butolinkwekabyama ne mukasimuko tolisamuloko bwe nabanga n'amabanja nga tugagabana ngusasula ekitundu ogwo gwe mukwano buli mutu gwanoonya kufuna erimunde lava okuwangala oba bwesitwa nakukuma bisuubizo toyendanga lava okuwangala oba bwesitwa nakukuma bisuubizo tolimpanga lava okuwangala kiba kikyawa nakukuma bisuubizo tokiriza byewete lava okuwangala kyekibe kituwa eyampanga omutwalo kati mu wiiki ompaamu kakaaga esalya kakaaga kati wazitema ompa bbiri bitaano mbutuli genda gye nzaalwa bakadde bange baalaba olulenzi lwenfiirako mbwate waffe gye nzaalwa eyowala nnyo tukyongeremu omwaka tikulanga byendeese tokyafayo kumanya biki byenetise meidi bambi yafayo era gwe yatikula ebintu byendeese autu gye wamutwalanga kati otwalayo buli obuwala bwebbaala kyokka obuwala bwebbaala obuwa mitwalo tokyamanyi byeka mwalo halo bebi wange tonyiga ndudde ku mulimu gyenkolera kumba mulimba mukasi wato aliwagakulize kuli eri mu bakyala mukomy obulimba ajati mukulu kikyomupa ebiyungu ng'obyongera oli ajati muto ajolimba balansinga ebiyungu amakolo ganyume emimwe gy'oluwewera emibi tegisirika tegikuma byamaka musajjawo omuddeko ku misigo gyamagesi lukyulungu bugi bwalina mukyalawo kiki omuddako kugala kikyobeera ng'omulira mufamire yabwe nga bafunyo zesawasa kikana wasomafumeka emimwe gy'oluwewera emibi tegisirika tegikuma byamaka mukume byama ebyomunju tebitoobesibwa nakukuma bisuubizo toyendanga lava okuwangala oba wesibwa nakukuma bisuubizo tolimpanga lava okuwangala kiba kikyawa nakukuma bisuubizo kiriza byewete lava okuwangala kyekibe kituwa nakukuma bisuubizo ebyayitabite histore wa munoyo muleke genda nabipya emimwe gy'oluwewera emibi tegisirika tegikuma byamaka Isaiah.